Kwanza vitabu vinasema shina mimi kwa akili, mwanamke kiumbe jasiri, mrembo afuna akili, akinipo nyoki kitu tanishike mauzi. Najiona mabavu na nguvu na nishinda, na mara nyingi unaniona gamjinga, lakini nakupinga, tawa na nguvu vipe uweze kubeba mimba. Kali nimetoka kwenye ubavu wa kushoto, lakini mindo na kuletea watoto. So you better respect woman. Kita kujua mini nani muulize Samson. Tumembo mina wewe ila mindo champion. Na beba mimba miezi tisa na zaa kwa uchungu. I say you better respect.
Respect.
I say you better respect.
Kwenye ubavu wa kushoto, na ndo nafanya we unapata watoto. Hakuna cha kunipa changamoto, leza ngapika chipsi zege ukileta kokoto. Awana umebana, ndo kiumbe kamili, anakula kwa jasho na na mikono miwili. Kabe uja nizarau, emu kwanza fikiri, mtu na shingo moja lafu na vichwa viwili. Mwanaume kwenye dunia analeta unafuu, kakundua gari lusitembe kwa migu. Ndege upite juu kwa juu, simu wasiliane na watu. Wanaume ni mgumu, usijidanganye. Unaonaume wame left na ilibidi tuongozane. So you better respect your man, ila ukijikuta kanye, haya kanye.
Respect, 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 respect.
I say you better respect.
Respect, 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 respect.
Genius.